Chineke nke eluigwe, ezi nna anyị ga-adị, ụmụ gị sị gị gaa n'iru, gaa n'iru. Ọgaranya nke mụ njem ọnụ m, Chineke nke eluigwe, ezi nna anyị ga-adị, ụmụ gị sị gị gaa n'iru. Ọgaranya nke mụ njem ọnụ m, ọka ka bi n'igwe.
I can't be with you. Yeah. kela makandiria chukwa diyeri anuwe odiye jasule ikele odiye ri rice wo odiye akano imana odiye ri gari wo inula abuna dekele kati mune mbenile mbenile na wevu na gunu ninyode
Yeah.
Anifa Atura mi mahe Onye nani ya benze Onye nani ya benze Obaku nerere Onye nani ya benze Onye nani ya benze Obaku nerere Uwamae 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 Onye pepe Uwamae 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 Onye pepe Odi pepe lowe ya nelowe Ninowe Kaka uwamae Onye pepe Onye dibu wero lilanya no Umuwae Uwamae Onye pepe Jere chuku Jero chuku mbego ya
Okay. Okay.